Setshwantsho sa 15. Morwa wa letlhaswa o boela gae. Setshwantsho se se fitlhela mo go Luka wa 15, temane ya 20 go fitlha go temane ya 32. Morwa o letlhaswa o ne a boela kwa go rraagwe, mme ebile a sentse a le kgakalanyana rraagwe a mmona. Rraagwe o ne a mo tabogela a fitlha a mo tshwara mme a mo atla ka boitumelo. O ne a bitsa batlhanka ba gagwe gore ba tlise diaparo tse di siameng le dijo tse di siameng, mme o ne a re, "Ka re itumele mmogo, morwa wa me yo o neng a sule o boetse wa phela gape, o ne a latlhegile o boetse o bone." Go ne ga nna boitumelo bo bogolo, mme ditsala, Morena Jesu o re ruta gore Modimo o tshwana le rre mo go rona, rona re bana ba gagwe ba ba dirileng dibe mo pele ga gagwe, mme ba ba bileng ba tsamaya ba tloga mo go ene. Mme le a go ntse yalo, Modimo o santse a re rata, o eletsa re ka boela ko go ene, o batla go re itshwarela. Morena Jesu o ne a tla mo lefatsheng go tla go re busetsa rona ba re latlhegileng le ba re ne re kgaogane le Modimo. O re bontsha gore tsela ya go boela kwa go Modimo ke efeng.